baryaanba kulamo jiray kulamadaas qaybo kala duwan ee bulshada ayaa isugu imaanayay guddi aan sameynay oo barnaamijkan dhiriya ama barnaamijkan kasii shaqaysiiya ayaa jiray oo cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore uu guddoomiye u ka ahaa barnaamijka hadda meel fiican buu marayaa kulamo ayaana la qaadanayna qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa kasoo jeeda hadday ahlahayeen shabeelaha dhexe iyo hadday ahaan lahaayeenba kuwa kale iyaguna kasoo jeeda gobolka hiiraan marka barnaamijka meel fiican buu hadda marayaa dadka soomaaliyeedna waxaan runtii rajaynaynaa labadaas gobol iyaguna wax kale inay nagu taageeraan runtii hawshana hadda meel aada iyo aada u wanaagsan bay runtii noo maraysaa.